www.latestmusic.com.
I say 1 to the 1, 2 to the 2, 3 to the 3. Let's make things happen.
Oh yeah.
Chick boy in the view.
Flip to the best boy.
Yeah.
Man, you got backbone.
Number one pushing the go. Wana kungusea. Kupangu pole kacheka ba kungusea. Nangu shikiza mikuholo kaneva. Naku believe mungolo ja Jehovah. Nombangu pushinge kubana kungusea. Kupangu pole kacheka ba kungusea. Nangu shikiza mikuholo kaneva. Never. Naku believe Messiah. Nombangu se. Kubefuni la never. Nangu kiri kitarika. Nombangu se.
Success, if you got this nation, we got your uchi. China na yo hustle, never shut it down. We get double. Muli yose angu, ndo ya kwingila. Etu weke kwilila, bana kawalila. Kawasawalila, reason it is simple. Tubu cha sakula, achikulu halimali. Chiteli nangu tula, wazata na gadula. Teche kupa feli, yali ufule na lisotoka. Life na ipafeya, nuba na vaseha. I don't care.
I'm going to go to the Messiah.
Chili, biakuhona nefa, tubana vasiyoni, tuakola na jifefa, kule na kusata, bize mwako hanjika, mane inakwingila, miheto ya kusauka, mine haso tata, vikiko twalisuka, kuyanda twalishika.
Wazanga Kongo mwana liga cry, but I do hustle for my family, everything I do my negativity, oh na 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 na, you better know.
Nombangu
pushingeko, wana kungusea. Kupangu pole kacheka ba kungusea. Nangu shikiza mikuholo kaneva. Naku believe mungolo ja Jehovah. Nombangu pushingeko, wana kungusea. Kupangu pole kacheka ba kungusea. Nangu shikiza mikuholo kaneva. Never. Naku believe Messiah. Nombangu se. Kubefuni la never. Nangu kiri kitarika.
Chick boy, came to the best boy. Maninga, Hatefem, Gaddafi, Chipale, Chekata, Mata Keshas, Mata Felipo, Wanukapa, Jonah. Mbami mono, ila jazo, L.O.T. Travelers, I've got you.
Zed, latestmusic.com.